Atakuwa baby ama ndo danga jipya fupi lenye matege eti siku hizi najishaua ebu punguze ni ngebe wakipanga kunishusha basi Yesu ni baby animeama mbagala shoka yangu nipo Sinza madukani nakaribia kwenda Uturuki misi nitarudi mwakani zile picha zangu mlosema za utupu zimenipa profesa amenipa gari na inesha ona love you watesa basi shh, keep quiet haya no maisha yangu simasema na danga basi nye siyo level zangu basi shh, keep quiet haya no maisha yangu simasema na danga basi nye siyo level zangu
zombie
oh, oh. Tessa. Basi shh, keep quiet, haya no maisha yangu simasema na danga, basi nye siyo level zangu Basi shh, keep quiet, haya no maisha yangu simasema na danga, basi nye siyo level zangu